mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, mu Burundi ni mikomirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuvuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Muri umwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, nshuti zacu nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu mu kiganiro muri isanga cyo kwa kabiri, umunsi twageneye abagore n'abakobwa. Dukomeje rero kubatumirira abakobwa n'abagore, ariko tunifuza ko barushaho kuduhamagara muri ibiganiro nabo tukabaha ijambo. Batangiye rero kuza buhoro buhoro nk'uko namwe mutangiye kugenda mubibona. Iyo ni intambwe nziza. Basabe rero umudufashe gushishikariza abakobwa, abamama muri kumwe aho ngaho wanyu kujya bitabira ibiganiro. Twagiye tuganira n'abakobwa ndetse n'abategarugori badusangiza ku byo bakora mu kwiteza imbere mu buryo butandukanye. Hari abashinze amasosiyete, abashinze imiryango cyangwa se amashyirahamwe yo kuzamurana. Uyu munsi turajya muri siporo by'umwihariko karate. Kuri telefone ndi kumwe n'umukarateka, reka rero ntabatindiye tumwakire muri studio z'ijwi rya Amerika, Madame Ingabire Gashagaza Solange. Uraho neza, urakomeye? Urakoze cyane kuba wongeye guhaha umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo umuganire n'abifuza kurushaho gusobanukirwa n'iby'iyi siporo. Cyane cyane ko namaze kubona ko ku murongo uri kuri Facebook hari abamaze kutwandikira batangira no kutubwira ko rwose bidashoboka ku mugore ya kwiga karate cyangwa se ngo niyo yayiga ntiyatsinda umugabo. Nagira ngo uze kutusobanura neza mu buryo burambuye muri kiganiro. Ngo haye ikaze rero kandi ngushimira kuba uwemeye kugaruka kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nguko nari mbivuze, ikiganiro cyo kuwa kabiri ni ikiganiro gihaha umwanya abari n'abategarugori. Abagore n'abakobwa bakomeje guhohoterwa mu mpande zose z'isi nk'uko inama mpuzamahanga ku iterambere ry'umugore irimo kubera i Kigali mu Rwanda ibyumvikanisha. Bumwe mu buryo bwo kurwanya iryo hohoterwa harimo no kubasha kwirwanaho cyangwa se kwigirira icyizere. Mukino wa karate ukabufasha kugera kuri iyo ntego. Ndibaza ko Solange buza kuza kunyunganira cyangwa se kukanyomoza niba ibyo atari byo, kuko hari abamaze kutubwira nk'uko nari mbivuze bavuze ngo karate ngo ntagari y'abagabo nyine. Dusabe kandi n'ababyeyi babe hafi ya radio umuganire. Nawe uri umubyeyi ufite umukandara w'umukara ndani ya mbere kandi washinze n'ishuri rya karate. Nk'abasaba abo turi kumwe rero kuza kuvuga amagambo yubaha hagati yacu, twubahane baze baganire kuri iyi siporo n'akamaro kayo ndetse no ku bindi bifuza kuyimenyaho. Ikindi nk'uko bisanzwe ni baduhe nomero zabo, mwese aho muri muduhe nomero zanyu tuze kubahamagara. Madame Solange rero nari nkuvuze muri make ariko niba hari icyo nibagiwe cyangwa se ntavuze wacyongeraho tukinjira mu kiganiro abadukurikira ubaze neza uwo barimo baganira nawe. Solange ni muntu ki?
Eh, murakoze cyane. Amazina yanjye ni Twingabire Solange Gashabeza. Ndi umukarate kanga mfite sentire y'umukara ku mudani mu mazi yaka irenga cumi n'itanu na karate. Ubu mfite ishuri rya karate i Nyamirambo rifasha abana batoya kuva ku myaka ine kugeza kuri cumi n'itandatu. Nkaba ndi muri komite ya karate mu Rwanda ndi trezoriye kandi nkaba nkinire ikipe y'igihugu. Mba ari ibyo bizagenda neza.
Yego, wakongera ijwi ndumva.
Yego,
wongere hanyuma dukomeze tuganire. Nk'uko nabivuze uyu munsi turajya muri siporo by'umwihariko ya karate. Nkaba rero ndi kumwe na Madame Ingabire Gashagaza Solange nk'uko mubyiyumviye ubushize twaganiriye nawe, ariko abari badukurikiye ntimwashizwe, ikiganiro cyarangiye hari abifuza kurushaho gusobanukirwa n'iyi siporo. Nkaba ngira ngo rero mbahe umwanya, ariko mbanza gusaba Madame Gashagaza kutubwira muri make ya siporo ya karate icyo ari cyo.
Murakoze. Karate ni umukino njyarugamba nk'uko benshi bavuga, ukaba warakomotse mu gihugu cy'Ubuyapani. Ni umukino rero umuntu akina kugira ngo umufashe kwirwanaho kandi wongere ikinyabupfura. Urumva akaba waragize mu Rwanda kera, ubwo karate ikaba iba mu marushanwa mpuzamahanga no muri Olympique iherutse kujyamo. Ubwo rero ndumva ari ibyo.
Karate se ni umukino cyangwa se umuntu yabikoramo umwuga ukamutunga?
Yego, wamutunga kubera ko nanjye niko ndabikora nk'umwuga, kubera ko gukina igihe kinini nkakinira ikipe y'igihugu, ndashaka no gukora ikipe y'abana. Ubwo rero ikipe y'abana hari ikintu igena ku mutoza, nta kandi kazi kandi ugasanga ndabihuza nta kibazo bigukunda.
Hanyuma si iyo siporo ni iy'abagabo gusa cyangwa abagore nabo barayishoboye bayijyamo? Tugira icyo tubwiraho muri make.
Ni siporo y'abantu bose, abagore n'abagabo, kandi bose bakagira amarushanwa. Amarushanwa yayo atangirira ku bana hakaba n'icyiciro cy'abakuze n'icyiciro cy'abasore n'abakobwa. Ubwo rero bose barayikina, usanga n'umubare munini, nubwo yataba munini cyane ariko abagore baritabira, kandi nabo iyo ku rwego mpuzamahanga nabo ukabona batwara imidari n'ibikombe. No mu Rwanda rero nabo twateye imbere, twageze kuri icyo cyiciro baritabira kandi tugakora amarushanwa. Hanyuma no muri club yanjye nabwo abantu baraza benshi, abagore, abana batoya nakira kuva ku myaka enye. Usanga umubyeyi afite abana b'abahungu n'abakobwa akazaramo, cyangwa ati mfite umukobwa wanjye nzamukuzanire nkamubwira ati abakobwa ndabakira nta kibazo. Usanga rero ziri kumwe n'abantu bose, kandi n'abakobwa bayigezemo barikunda kuko babasha kuba bafite disipurine bagakora neza.
Yego, ubutumwa nabonye bwaturutse mu Burundi ahanini ni abantu bona ko siporo karate atari iby'abagore. Nashakaga ko nk'umuntu umwe mu bari mu Burundi yaza kutubwira niba iyo siporo ihari n'abayijyamo abari bo, niba abakobwa bahejwe cyangwa niba barayigerageje bakabareka nabo bakajyamo, cyangwa niba barabujije kuyijyamo burundu. Reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro ari cy'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Tubanza kwakira Anselme Ngendakumana, uranyumva?
Ndabumva ijana ku ijana.
Ngeze amahirwe uri mu Burundi, amakuru cy'aho ngaho urahagana hehe?
Mu bisanzwe mu majambo make, mu Burundi umukino wa karate ku bakobwa ntiwitabirwa kuko bera bibona ko imico n'imigenzo y'Abarundi itabibarekurira, cyane cyane nk'umukobwa yashobora kujya muri urwo rugero rwo gukina karate bakabona ko yarenze imico. Imico ni ukuvuga imigenzo atabona ko ari umuntu w'igitandero na siporo kugukina umupira nubwo ko biko bisa ubu kare na kare usanga tutakobwa akina umupira cyane ariko karate rero nagiye mbona muri publication nagize ko kwigwanaho ku buryo ngo bahohoterwa cyane icyo biboneka ko umenga yodoganza umugabo amaze kwiga umukino wa karate cyane mu bundi buryo bwo gushwana ikaba nko gushwana ahubwo natangaye mbona ko uwo mukino nguteye ku rugo ku rugero rwa kure ku bijyanye n'abakenyezi nyine abigeme nk'uko nyine none nashaka mbaze umutumire byo babiri muri urwo rukurikirane ko bahohoterwa kugira babe bo kwiga uwo mukino wa karate biva kuki kumenga mwawusizemo muri publikasiyo ya ijwi rya Amerika ko umenga ni nk'uko aho ko baba bahohoterwa cyane cyane tereke mu ngo mu kibano donke mu bitandukanye nko ku isi yose ko baba bahohoterwa mbega tubona hariya amashyirahamwe usanga aharanira agateka k'abakenyezi gusa ata amashyirahamwe ahari aharanira agateka k'abagabo burya bahohoterwa mu buryo bwinshi usanga ari abagore gusa n'abagabo nuko bahohoterwa
ibibazo twanjye twarura yego urakoze cyane uba hafi rero agusubize ariko mwihereyeho ndibaza ako post twashyize kuri Facebook yo ni twe twayishyizeho ntabwo ari madame Solange ariko guhuza gushyira isano hagati ya karate na no guhohoterwa kw'abagore murabizi namwe ko i Kigali harimo kubera inama kandi barimo kugaragaza cyane ko abagore bahohoterwa umuntu rero uzi ko yifite icyizere kandi ashobora no kwirwanaho ntekereza ko nta wapfa kumuvogera ngo ashake no kumuhohotera mu buryo ubwo aribwo bwose kuko abashobora kwirwanaho ariko nanone ndumva madame Ingabire yabivuzemo ko hari n'ikinyabupfura araza kunyuganira ikindi wari uvuze imigenzo n'imigenzereze yo mu Kirundi ariko ushima ko mu Rwanda byageze aho bigera reka muhe umwanya agira icyo abikubwiraho madame Ingabire
ndabomba
murakoze nk'uko yabivugaga ntabwo ari uburyo bw'uko umugore ashobora kujyamo kugira ngo azirwaneho kuko ntabwo batwigisha kurwana ahubwo batwigisha kwirwanaho ubwo rero bitewe n'uko umugore ari guhohoterwa iyo wize karate biragufasha ukaba wakwirwanaho mu gihe uhohotewe ubwo rero karate ikaba umwe mu mikino ishobora kugufasha mu gihe nawe wagiriwe ihohoterwa hanyuma mu mico uko isi imeze uko iri ubu iterambere nta mikino cy'ingeni mu bakobwa nta mikino cy'ingeni mu bahungu ibintu byose umuntu abikora bitewe n'ibyo akunze rero uri mu Rwanda twebwe nta kibazo barabyemera kuko bigenda biva mu babyeyi mu myumvire y'abantu ugasanga nyine nta kibazo kuko umukobwa yakina karate kugira ngo avuge ngo niyayikina azaba ahindukishe gahunda yakina azaba azabura umugabo we n'imikino nk'iyindi kuko akenshi usanga yitabirwa n'abana ntekereza rero ko ababyeyi bamaze kumva neza ko ari umukino wo kwirwanaho umukino njyarugamba nk'indi ku buryo buri wese kuyikina kwayo biba ntacyo bivuze ko umukobwa yarengereye murakoze
urakoze nawe ndizera ko Anselme yasobanukiwe hara kandi yari yongeyeho kajyana n'uko n'abagabo nabo bahohoterwa nibyo bityo turabyemeranywaho n'abagabo barahohoterwa ntabwo kandi nabo bahejwe haba muri karate cyangwa mu zindi siporo ariko nanone no kubuza umukobwa kujya muri siporo kandi abyifuza bishaka kandi abishoboye nabyo ni ihohoterwa tugomba kurwanya twivuye inyuma ikindi abo bagabo bahohoterwa turabizi mu Burundi nk'uko warubibajije hari n'ishyirahamwe ry'abagabo mu Gahinda naryo rifasha abagabo bahohoterwa tuzongera tubatumize niba mubikenera hanyuma baze nabo babaganirire mumenye n'uwo mwakwitura igihe mwahohoterwa reka noneho asemeneze uko wasobanukiwe niba ugihari
kunsiguro mu mpaye.
Ni urakoze cyane. Twakire noneho ni gitanga Simon. Simon ni wiriwe.
Urakoze.
Yego, urahagana he?
Ndi mu Rwanda. Arahirimande umutumwa Rwanda cyangwa mubaze. Ah, numvise ko ari no muri komite ya karate ku rwego rw'igihugu. Uko biri kose hari amakuru yaba afite ku bijyanye na karate cyane ku bijyanye no kuba karate bayigira ikintu kinini ikagera mu ntara ikava mu mujyi wa Kigali kambara icyo ntirambwire nimba hari iyo gahunda igibaho cyangwa hari ahandi mu ntara yabiri karate ku buryo atari mu mujyi gusa.
Yego, ikibazo cyawe wakirangije?
Imahugurwa bakayajyana mu ntara ubwo rero bitewe n'aho atuye bizamugeraho kuko ni gahunda ya federasiyo yo kugira ngo ikwirakwize karate mu Rwanda hose kuko abantu batangiye kuyumva.
Simon,
yego,
ikindi kibazo wifuza kubaza cyangwa niba hari icyo wavuga kuri icyo yaragusubije?
None yarakoze kuri icyo ngicyo. None se uretse kuba wenda karate ari uburyo bwagufasha kuba wakirwanaho mu gihe hari ukugiriye nabi, uretse muri ubwo buryo nta ubundi karate inyungu yayo ni iyihe uretse kuba ari siporo cyangwa ari umukino wagufasha kwirwanaho? Inyungu yindi wakuramo mu wenda mu rwego rw'amafaranga cyangwa n'imibereho yindi ni iyihe?
Inyungu ni nyinshi. Hari n'uburyo nasobanuye ko ufite ishuri washingamo ishuri ryo gufasha abana ukabafasha kubigisha umukino. Iyindi nyungu ni uko karate yemewe ku rwego rwa olempike no mu marushanwa, bakagira amarushanwa y'igikombe cya Afurika n'igikombe cy'isi. Ubwo rero mu gihe umuntu yiteguye neza ibyo bikombe bijyamo, kandi iyo babigiyemo ari byo akuramo nk'ibihembo kubera ko yabashije kwitabira nawe igikombe cy'Afurika cyangwa igikombe cy'isi. Ibyo byose ari inyungu zayo zo kwikina.
Wabyumvise Simon cyangwa hari ikindi
usigaje? Arakoze. Hanyuma ambwire nimba wenda ku bijyanye na karate nko mu Rwanda hari igihe wenda bashobora wenda bagira nka shampiyona irahari wenda iba buri gihe mu rwego rwo kugira ngo niyo karate ikomeze izamuke mu gihugu n'imbere.
Yego, ntabwo tugira shampiyona ariko tugira amarushanwa ahoraho. Nk'ubu mu bihe byashize harimo amarushanwa yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi natwe muri karate twari tuyafite. Ubwo turi kwitegura amarushanwa ya Liberation Cup azabera Nkusenge. Ubwo ni mu rwego rwo kwagura kugira ngo ibe muri Kigali igende mu ntara. Ubwo urumva tugenda tugira amarushanwa ariko ntabwo ari shampiyona ihoraho. Nabyo ntekereza ko bizaza bitewe n'uko abantu bagenda babyumva.
Nitanga rero, urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe. Ndumva n'abandi baboneyeho gusobanukirwa. Ndagushimiye. Twakire Jean Claude.
Murakoze na cyane ko mubaza kabado umutumire wacu.
Mubaze rwose arahari.
None ko nk'umugore aba afite inshingano mu rugo, ubwo niyo mugora kubitunganya bitewe n'ako kazi aba ari karakora ko kwiga icyo gikorwa cya karate.
Ariko uretse na karate n'ibindi bikorwa umugore afite n'izindi nshingano hanze y'urugo, ntaba hari se nta bagore ubona bakora hanze cyangwa bari mu yandi masiporo bituma bataba abagore?
Oya, kubera bitewe n'uko bisaba kwitanga kandi bigasaba umwanya munini iyo agiye muri icyo gikorwa.
Yego,
ubwo nta zindi nshingano zica zipfa nko kwita abana, iby'umugabo n'ibindi.
Reka tumuhe umwanya kubwire. Solange,
yego, urakoze. hanyuma nako karite yatuma utwica nshingano z'urugo kuko ni sport sanswe kandi ntabwo umuntu akina amasaha yose ni icyo gituma rero hari umwanya wayo akaba ari umwanya wo kujya muri iyo mirimo ari igihe uyihagarikamo gatoya kubera ko ifite umwana w'uruhinja ariko igihe umwana akuze yagiye hejuru gatoya urakomeza ukayikora nka siporo zisanzwe rero ntabwo icyo nshingano z'urugo mbona bigenda neza abana bameze neza bagakura kandi nta kibazo nshobora kugera mu rugo kubera byo umuntu yiha umurongo akabishyira ku murongo kandi bigakunda
nk'uko n'akandi kazi umuntu ashobora kugakora kandi abana bawe nawe ushobora no kubijyana muri karate
yego barimo
mukajyana rwose
barimo turajyana tujyuka mu gitondo tukabategura tukagenda muri siporo tukagaruka ubwo ni mu gihe cya wikendi kuko nibwo dukeneye abana biga hanyuma tukagira na gahunda ya vakanse iyo abana bari mu biruhuko noneho iki gihe
yego hirya kuri sihera ku rugo nta nubwo wahera ku bana b'abandi nawe abawe batarimo
usanga nawe utazi amakuru ibyo byiza ugomba nabo kubabwira bakaza mukagenda bazirimo baraza baratangiye
yego reka twakire noneho Macumi David isumba byose uranyumva reka twakire Eric ndumva David atarimo kunyitaba Eric mwiriwe neza
mwiriwe
yego ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze Eugenie
ikibazo cyawe rero cyangwa se igitekerezo ufite kuri iki kiganiro
icyo nashaka kuvuga ni uko ndabanza gushimira kwanza uwo mumama witwa Solange
yego
kubera ko ni intwari cyane ku ruhande rumwe ahagarariye abagore muri rusange kubera ko yatinyutse ibidashoborwa na buri mugore uwo ari we wese kuba rero icyo navuga inama y'igihugu inama yo ku isi ishinzwe kuzamura iterambere ry'abagore yabereye hano mu Rwanda ni ikimenyetso cyerekana yuko abagore bari barasigajwe inyuma n'amateka cyangwa se hari ibyo bigaragara ko bakandamijweho cyangwa se batemerewe gukora icyo ni ikimenyetso cya mbere kibyerekana hanyuma ngewe icyo nabwira Solange nuko yakoze igikorwa cyiza cyane kandi kindashyikirwa ariko nkaba afite n'ikibazo kivuga ngo ko afite ko avuga ko atoza abana b'imyaka ine kuzamura urumva abo bana baba bakenewe n'ababyeyi bakenewe mu buzima busanzwe bakeneye kujya kwiga ndashaka kumubaza abasha kujera gute abo bana n'ababyeyi ku buryo babasha gukora siporo kandi n'ababyeyi bakabasha kubabona kandi n'ishuri rikabasha kujya babona hanyuma haba navuga yuko nanone abagore muri rusange kera ntabwo bari bemerewe gukora siporo twebweho twakoraga siporo wasangaga abana b'abakobwa baza guhengereza mu mashuri aho twakoreraga siporo nk'izo za karate cyangwa se iki bigaragara ko bo babitinye cyangwa se atari imikino yabo ariko uyu munsi urabona aha ngaha usanga mu mipira y'amaguru babarizwamo za volleyball babarizwamo za karate babarizwamo urumva rero ibyo ni ibintu byiza cyane byerekana yuko igitsina gore cyateye imbere cyangwa se ubikora akwiriye guhabwa agaciro agafatwa nk'ikiremwa muntu cyangwa se agahabwa agaciro nk'abandi bose rero Solange ndamushimira cyane by'umwihariko namusaba ngo arangire neza abantu ahantu akorera anatinyure abantu kuza guhiga umukino wa karate cyane cyane ku rw'abakobwa ariko nimba yarakoze urwo ruhande rwe ashake n'uwo bashaka gukora na wenda w'igitsina gabo ufite nk'umukandara w'umukara cyangwa se uri ku rwego nk'urwe nawe arusheho kuba yafatanya nawe babashe gutoza n'abandi bana b'abahungu babazamura ibikomeze bizamukira hamwe nubwo ari icyo ngicyo navuga murakoze cyane
ndagushimiye cyane nawe Eric Solange Eric arabajije ariko anatanze n'ibitekerezo aranagushimye rwose ku butwari bwawe kuri icyo gikorwa yita indashyikirwa kuba urugero rw'abandi bagore ijambo ni ryawe
arakoze cyane ni iby'agaciro kumva hari umuntu ibyumva neza kandi bihereza agaciro ntabwo ari we buriya n'abandi barahari hanyuma icyabajije ngo abana bose rero iyo umwana ashobora gufata ikintu umubwiye neza ukabona aragikora mu gihe gitoya guhera ku myaka imwe hanyuma rero niyo myaka duhera ariho dufata hanyuma rero kandi amasaha dufata abana ntabwo ari amasaha ashobora gutuma bari kumwe n'ababyeyi babo ni ukuvuga ngo dukora amasaha abiri muri wikendi ubwo ni ukuvuga ngo ni kuva mu gitondo kugeza saa mbiri kugeza saa yine amasaha abiri rero kuva nyuma ya saa yine umubyeyi yabona umwana we nta kibazo tekereza ko umwana atangiye gukora siporo ubundi ubuzima bundi bwose bugenda neza hanyuma ikindi numva yambajije naho nkorera muri Nyamirambo hariya kurya nyuma ku kigo cyitwa Kosevere ya Vuziti ya Stade ya Felista Djuma hari ikindi nibagiye kumutwica
oya ndumva byari uguhuza iyo siporo n'amashuri y'abana no kugira ngo babone n'ababyeyi
ntabwo dukora ku munsi wo kwiga ku bana dukora ku minsi ya wikendi umwana yatashye kandi tugakora amasaha make ku buryo umwana abona umwanya w'ababyeyi akabona n'umwanya wo gusubira mu masomo bamuhaye
cyane ko n'ababyeyi ari bo baba bamuhaye uwo mwanya wo kujya muri siporo kandi bakanahamugeza cyangwa se bakamuherekeza urumva nabo ubwo biba byoroshye cyane kugira ngo mupange n'izo gahunda ko muba muziziranyeho
akenshi kandi ababyeyi babona nta n'ikibazo babigiraho kubera ko no mu gihe cya vakanse ababyeyi bo badashaka ko abana bajya mu mateleviziyo cyane ngo bahuge bagomba kubona umwanya wa siporo bakabona n'umwanya wo kubitaho ubwo rero niyo mpamvu muri vakansi usanga ababyeyi rwose bavuga ati gahunda ya vakansi izatangira ryari ko baje muri vakansi kuko ababyeyi bamaze kubyumva ngo bashaka ko abana babo bahora biga noneho bakava mu masomo bakajya kwiga noneho siporo bakagaruka basubira mu masomo umunsi ukagenda neza wo kugira ngo birirwe barangarira mu bintu bitandukanye bitabateza imbere
yego reka tuze kubigarukaho ibyo bijyanye na vakanse noneho twakire wa wundi twari tubuze mu kanya ni bitoki macumi David uranyumva
yego ndabuze neza
yego nawe se
yego kandi nagomba kuba noshimira uwo mumama yitwa Solange iyo mikino aba yaratangije ngaho ariko ikibazo mbafata ni kimwe ese abo bana atoza ababyeyi babo babyumvamo gute ko bana kera twari kubona na cyane cyane igitsina gore kikumira mu bintu na cyane cyane mu mikino ya siporo kuko nk'iyo nama ndabye nk'akarorero iyo tuba turi kwishure twebwe turi muri siporo tubona kenshi abakobwa umenga ntibabikunze bakagenda ku gahato none nanjye ndamubaza ese abo bana baba babikora babikunze barabyumvamo neza ababyeyi babo
warangije kubaza ikibazo cyawe Solange musubize kuri iki kibazo cye ababyeyi nibo bazana abana cyangwa bajyana abana ku ngufu
oya nta ku ngufu ababyeyi bazana abana babishaka kandi kubera ko abana ubwo uko mbibona ni abana bapushinga bashyiraho umwete ku babyeyi kubera ko bitangira babona abana bagenzi babo baba bakina karate ko abana babona ukuntu bakunda gukora bakura bashaka kujya babona barwana bagera bati bavuga umwana wanjye ngo mbura hari ukuntu nyine ashaka kuziga karate uwo mubyeyi akavuga ngo umwana wanjye yasabye ko aziga karate se atangira nta kibazo cyangwa ugasanga nanone umubyeyi abaye ari we uza n'umwana kubera ko amubona nk'ibimenyetso bitandukanye kandi ko karate ishobora kumuvura icya mbere ashobora kuba abona umwana we akubagana cyane
Kavuga ati na wanda jamu ni karate yige discipline agumenya ni na wanda wana yige chini upfura chikundo bitwara abone kuza umwana yageramo ugasanga bibaye neza yitwaye neza kandi yageramo ugasanga agahondira shindutse noneho yo gukubagana ibaye kubahana ahubwo umwana abaye n'umuhanga nimba yajyaga aba n'umutwe cyangwa ugasanga umubyeyi yamuzanye kubera ko yitonze kuva umwana wanjye najya mu bandi byibura azatinyuka ubwo rero ni impande zose hari impande z'abantu babishaka hari n'ababyeyi babishaka gusa ntawe babihatira muri izo mpande zose
ese ukamubihuza gute muravuga ko n'umukino njyarugamba hanyuma bikavamo na discipline hari abantu bakomeje kuvuga ngo karate ngo umugore ashobora kuba yenda yanakubita umugabo kandi mwebwe murazana miyo discipline nimugerageza kudusobanuraho gatoya
ukuntu bihura rero urumva discipline yawe nibyo wamenye akenshi iyo gitangira gukina ari ukuntu uba wumva itaraza muri gukina uvuge ati rero ningera muri karate nzaba ndi kunguruka nzaba nkubita buri wese niyambiranyijeho nzaba ndenze niho ibyo rero n'ibyiyumviro by'umwana utarajyamo umuntu watangiye kare utarajyamo hanyuma wageramo bakakubwira ati izi ni tekinike zo kwirwanaho iz'amaboko iz'amaguru hanyuma rero bakongeraho bati kandi ntabwo bigomba kuzirwanaho ahantu hose kuko karate ikinirwa mu kibuga cyayo ariho bita muri dojo ntabwo karate ariyo hanze tuzagufata wanduranya ku bantu ukubita abantu ngo nuko izi karate tuzakwirukana kuko rero uburyo karate iryohera umuntu uko ayikina niko agenda yiyumvamo kwiyoroshya ubwo buri gihe uko ukubikora iryohera ukavuga reka nitwararike kakana navuze ngo nzakubita noneho reka isa gatoya ntagendere kure ku buryo batazanyirukana urumva muri iki gihe utangiye kumenya agaciro kabyo cyangwa ukavuga ngo uriya se yankubita ukabona noneho n'umukubita uramwica ukavuga ngo reka ndetse kumwanduranyaho n'igendere hari ukuntu ikigisha wowe mu koroha ni urugero nanjye murabibonye noneho ukumva abantu bose usa nk'ubabubariye
bivuze kuko ugenda ukunda ukora karate ni kugenda uyikunda kandi ugenda urushaho no gutinya kurwana koroha
ahubwo utinya abantu ukajyavuga turiya muntu
ndamukubita ndamwica
ndamutse mukubitse se akaba gutya ndetse ndamutse mukubitse amenya ku nkinga nka kwa kundi ariko mwihorere
udatangwa
ubwo rero akenshi wisigarana ahubwo ari iyo mu marushanwa ukagira ibyuzi noneho mu marushanwa kuko habamo amarushanwa yo kurwana n'ayo kwiyerekana mu marushanwa ahubwo ukajya wumva niba ushaka gushyira intege uriya yankubise aho utareka mukorera imyitozo ubwo twebwe tugira amategeko y'amarushanwa atari ukurwana ngo uvuge ngo uwabushije igisebe undi niwe ukomeza ahubwo wakinnye neza kuko dukina taci ibintu byo gukoranaho nibyo dukora hanyuma nibyo basifura ubwo rero iyo ahubwo wakomerekeje umuntu mu marushanwa uvamo iyo ukubise umuntu ikintu ubona kitari konsore nk'uko nabivuga mu kinyarwanda kitameze neza nyine kimeze nk'aho utakize kitameze nk'aho ari tekinike nyayo icyo gihe niwe bahana urumva rero mu marushanwa naho twiga gukora amanota twihuse tuzanamo mu ngoma za tekinike nabwo ariko tutababaza bikaba gishya kutugaragara rero ibyo kuvuga turamubise reka nzajye kumwigaho aho ubundi ibyo hanze byo kurwana bishiramo aho bishira mu kibuga ntabwo wanabitekereza ahubwo ugenda wiyoberanya abantu batazanankingenge reka n'ingendo nta n'ubwo wanayihindura ukavuga ati reka ngerageze nyine ngende ushobora no kugenda bakakubwira ngo ikintu karate wakubita umuntu ugahita uhereka ariko
yaradijwe rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubanza telefone y'umutumirwa wacu icitse ariko turongera dukomeze tuganire mu kanya ni kuri radio yanyu turavuga rero kuri uyu mukino wa siporo ya karate benshi batumvaga mu buryo nyabwo aribyo madame Solange Ingabire Gasagaza turimo kuganira yararimo adusobanurira twabwiye ko yashinze ishuri rya karate riri Nyamirambo hafi ya stade ya Kigali, akaba yigisha abana bafite kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 17, akaba ari muri komite ya karate ku rwego rw'igihugu. Murumva rero ko afite umwanya wo kubasobanurira ibintu bihagije, cyane cyane kubo numvise bakigingimiranya cyangwa se batari basobanukirwa ku bijyanye na karate, bavuga ko idahuje n'umuco cyane cyane abo mu Burundi. Ubwo rero abari bavuze ngo abagore bose, ngo turimo kuvuga ko abagore bose bagomba kwiga karate, batwihanganire, karate nta uhigi hajyamo umuntu abishyizwemo ingufu, hajyamo umuntu ubishaka wumva byifuza akaba ashaka iyo siporo kuri we ku giti cye, kuko twumvise ko ari siporo ya buri muntu wese. Umuntu wese ashobora kuba yayikora, yaba umwana, yaba umuntu mukuru. Icyo gihe buri wese ubihisemo akaba afite aho ashobora kwigira iyo discipline, hakiga uburyo bwo gukora iyo siporo mu kinyabupfura yayikora. Turaza gukomeza mu kanya. Like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. And just yesterday, you came around my way. You changed my whole sin way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twari mu tuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika na Madame Ingabire Solange Gashagaza, bakaba ari karateka. Ndagira ngo tuze gusubira mu kanya ku murongo wa telefone. Wari udutegereje witwa Trump agomba kuba avuyeho. Mu kanya turakira Idrissa n'abandi barimo kuduhamagara no kuduha telefone zanyu. Tubashimiye cyane kuba mukomeje gukurikira ikiganiro. Hari uwitwa Cedric Iratwongeye, ndagira ngo tumusuhuze. Hari mu batwandikiye havuga ngo oya, uburyo bwo kugabanya iryo hohoterwa si ukwiga karate. Karate n'abagabo barayizi. Solange, uyu wamubwira iki?
Namubwira ko nabonye ntacyo, ntabwo namuhakanya. Gusa urumva ntabwo wagereranya umukobwa wize karate n'utarayize mu guhohoterwa. Ntekereza ko uburyo bakirwanaho atari bumwe, akaba niyo mpamvu n'umugore nawe agomba kuyiga. Rega ntabwo ari na ngombwa ko yige kugira ngo azabikoresha arwana, ahubwo ashobora no kuyikoresha aniyubaka mu bundi buryo. Ushobora kugendana agahohoterwa akivuga ko yize karate, akavuga ati wo kugira amuhohoterwe n'umupolisi ushaka kunkoresha ibyo ndashaka, reka nigendere nishingire club yanjye. Ntekereza ko nabyo bwaba ari ubwo buryo bwo kwirwanaho, kandi kubera ko wize karate atari uburyo bwo kumva abantu babyumva ngo ni kurwana, ni ukurwana. Oya, ntabwo ari muri ubwo buryo. Mu ngingo zose ishobora kurengera
ahubwo. Hari abari babifashe nk'aho ari ugushaka guhangana, kumva ko hazamo ikintu cy'amahane. Hari icyo wari wavuze mu kanya kashize uvuga abana mu biruhuko. Nagira ngo naho tuhajyeho gatoya mbere y'uko twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Wavuze abana bari mu biruhuko, hari ibyo mubateganyiriza. Reka tubanze twakire Trump, bambwiye ko yaje ku murongo. Uranyumva?
Ndabumva neza.
Ngo uri Trump?
Ye, ndiwe, ndiwe.
Ibindi ni ndese. Ndibaza ko iri ryo wihaye.
ako nagatanzira no
kubera ko mukunda
ani ya ndamukunda cyane ndamufana cyane noneho
yego
aturashimira umutumirwa mwadutumiriye ikintu nshaka kumubaza uwo mukino yawutangije I Kigali I Nyamirambo na ese hari arateganya kugenda mu ntara n'abagore bo mu cyaro akabahugura ariko noneho abahani inyigisho kuko nkuko mwagiye mu bikomoza hari abantu usanga bazi iyo mikino ariko ugasanga ni ibikangisho ugasanga ni ibikangisho nko ku batware babo cyangwa muri rubanda ese ni izihe nama yatanga ku bantu bazi uwo mukino bari kuri urwo rwego ariko bakaba bakoresha nk'ibikangisho ni ubuhe butumwa yaba ese arateganya kugenda mu ntara n'akashinga amashami atandukanye
Nikosa Trump abo bantu warabahonye cyangwa nibyo baba nibyo abantu babatekerezaho
biravugwa cyane cyane uko abagore bazi uwo mukino n'abagabo akenshi usanga abagabo ni babyitwaramo neza kandi mwituze sibyo
cyangwa abagore nuko mubatinye kubera ko bazi karate
n'ukuvuga abagore baba bazi uwo mukino bafite urwo rwego rwo hejuru hari ukuntu wenda umwibeshyaho gatoya akaba atanda guhunga ahubwo akaba yakubita ashaka kukwemeza ngo agaragaze ko yize bihanitse namenye kwitisha bugufi abo bantu barahari uretse ko tutabazi ariko se ni ubuhe butumwa yabaha n'umutegarugori w'icyitegererezo
nk'umuntu ufite n'ishuri rya karate nyine kandi uzi ko hakeneye disipurine
ariko atubwire n'igihe yagendera mu ntara akarondera abandi bari b'abakobwa akabatoza murakoze
cyane Trump Solange Trump
ntabwo nemeranya nawe ko umuntu wakina karate yitwaza abaye ari umugore ahubwo hari ukuntu yenda reka mwenge urugero rwa gutora Miss Rwanda ishize hari umukaratika wari urimo ntekereza rero ko atari byo kugira ngo bajye gufata umuntu ufite imico ufite n'ubumenyi we bagera mu gihe cyo kwerekana imishinga yabo bakavuga ko yize karate akanabihemberwa ahubwo hari na sosiyete yamamaza ntekereza ko atari byo yitwaje ngo ababwire ati ngiye mugomba kwishyura muri Miss Rwanda ngewe ndi umukaratika ahubwo kubera ko ikinyabupfura cye nicyo cyatumye ajyamo rero abo bantu babyitirira tubwenda ko sinamuhakanye ijana ku ijana ngo ntabwo bibaho ariko ntabwo baba bakora karate y'umwuga ashobora kugenda umunsi umwe akavuga ngo ngende umukaratika cyangwa agakina uko kwezi kandi nk'uko ngenda bimubwiye nayikinnye kuva mu 2007 niyo mpamvu rero nigeze mbyitwaza ngo mbe nahohotera ubwo ntabwo baba bakina karate ntabwo baba bagikina nka kuko baba baranahanwe kuko tugira abashinzwe disipurine bagomba kureba uko bitwara hanze bakaguhana mu gihe bitwaye nabi ntabwo rero baba ariyo karate bakina hanyuma kandi akenshi iyo uzi karate nyayo ucisha make cyane azagerageze ahubwo arebe we yikorera ubwo ubushakashatsi n'umugore wa kinyikara
aho kumva amabwire
ari nko kumva amabwire ngo turabazi muri kumwe twamenya boya ntabwo ari byo pe ijana ku ijana ntabwo ari byo azazana nansura ndebe abana banjye b'abakobwa tuba turi kumwe b'abakobwa bagera disipurine iri hejuru no mu marushanwa biri hejuru ikintu cyose ntagashobora ku iyo yaba agiye kunywa amazi arakubwira ngo ureka ngiye kunywa amazi ubwo rero ntekereza ko ibyo bintu ari byo akura azi kandi n'ibyo twe twakuze tuzi kuko muri karate bubaha umukuru ubwo rero uwo mukuru ubaha ntabwo wagera hanze ngo uvuge ngo ibi ni byo muri karate ngo hanyuma hanze ni ukubakubita birajyana
yego
hanyuma rero icyo kwagura karate mu ntara
yego
nabigarutseho dufite amarushanwa yo kwibohora yitwa Liberation Cup azaba ku itariki imwe no ku itariki eshanu z'ukwa munani tuzabijyana ku Gisenyi hazabaho umunsi wa kompetisiyo habaho n'umunsi w'amarushanwa habaho n'umunsi w'imyitozo wo kwiyerekana ubwo rero ni muri ubwo buryo tugenda tubikoraho amayinteritoreri na karate ibamo n'ibindi bikini ikabamo yasorejwe mu majyepfo muri Butare ubwo urumva ni ubwo buryo nabwo bwo kugenda tuyikwirakwiza hanyuma abakobwa bo bagenda babamo ariko babikeneye uko babegera iyo myumvire nayo ikabashamo bakaza naho ubundi nabo bagenda babyumva baza umuntu atekereza kuba abana yatangiranye ugasanga nanjye umubare mfite abakobwa baruta abahungu kandi ukaba ari abana babimazemo igihe basigaye banyizana bameze neza ugatekereza ko mu minsi izaza abakobwa nabo bazagenda babyumva nabo bazagenda bashinga amaclub kuko hari n'abandi twakinanye mu ikipe y'igihugu nabo bafite amaclub batinyutse bakayakora b'abakobwa muri ubwo buryo rero bizagenda bitera imbere muri ayo marushanwa tuzagenda dushyira hirya no hino mu ntara nabo bazagenda babyumva
ese mu mashuri iyo discipline nk'uko izindi siporo zirimo nayo irahari ya karate
yego irahari kubera ko ikorerwa n'amarushanwa ya interscolaire n'amarushanwa y'abana biga mu bigo bya secondaire ubwo rero na karate igeraho bakarushanwa mu rwego rw'intara ku rwego rw'intara barangiza bakajya ku rwego rw'igihugu ubu batsinze bazarushanwa ku rwego rwa East Africa kandi karate nayo irimo ubwo kandi ntekereza ko nabo bazitwara neza nk'abandi kuko nabo baba babishyizemo mu mashuri rero usanga bihuriye muri primaire no muri secondaire nk'aho nkurirangiye ni mu kigo cya primaire baba ntuza benshi nabo muri primaire hanyuma secondaire nabo barahari ahantu hose ushobora kuhihasanga akenshi bahiganje mu mijyi kurusha mu byaro ariko ibirimo kuko baranaringa bakagera no mu nkambi usanga harimo naho amashuri ya karate
ni byiza ko abana bo mu nkambi nabo bagerwaho ko akenshi hari byinshi cyane batabasha kubona reka twakire noneho Cyrille uranyumva
yego ndabumva neza
ubiriwe neza
naramutse neza
yego igitekerezo cyawe rero cyangwa ikibazo
mbere hambere nagira ngo mbaze kuranga mu karere ka Kayonza reka mbashimire kuri iyo nsanganyamatsiko mwadushyiriyeho kandi nshimira n'uwo mutumirwa mwadutumiriye hanyuma ndabanza mbaze umutumirwa ikibazo kigira kiti nko mu ishuri muri abo bana baba batoza karate iyo habonetsemo indisipurine bayifata bayakira bate hanyuma ikindi ni igitekerezo ubundi mu buzima busanzwe wenda uriya muntu wari mpavuga ngo hari abantu baba bazi karate bakiyenza ntabwo kwiga karate ntabwo bikuraho kamere y'umuntu hari umuntu uba uremetse ukuntu no mu buzima bwe no mu mibereho ye ahora yiyemera nyine yaba yarize amashuri atandatu abanza ugasanga yiyemera nk'umuntu warangije kaminuza abo bantu ntabwo bajye babura ariko umuntu ugaragara witwa ko yize karate akagaragaza ibintu byo kwiyemera cyane agakabya ntekereza ko ari umuntu uba harabicikijemo hagati ari umuntu uba harakandagiyeyo aba yararunguruseyo agahita abireka ntakomeze ngo abyige kuko abakaratika ni bamwe mu bantu bagira ikinyabupfura urugero ruto ndi bubahe hari umumama twajyaga duhurira ku kiliziya arabyibushye vrema nari ntabwo nabitekerezaga yuko yaba ari umukaratika ariko mu buzima bwe mu kugenda nawe yabaga yica agaragazaga yabaga atuje nta bintu byo kugaragaza ukuntu nyine bigaragaza ko ari umuntu nyine ufite ubwo buhanga ariko natunguwe no kumubona rwose akora pompaje tera pompaje kwa kundi baba batandaraje akaguru kamwe kari hirya iriya kandi kari hirya iriya
yari mu irushanwa se cyangwa hari mu gihe cye
yari gutoza abana twagiye kureba nyine ari gutoza abana ndumirwa cyane nagiyemo nagiye kubyiga rimwe njye birandushye ndababara ndaruha n'aha ngenda njyenyine kuko biravuna cyane umuntu yavunika ahubwo nagira ngo wenda aze no kutubwira bo batavunika
akugira inama z'icyo ushobora gukora kugira ngo urambure izo ngingo zawe
ntabwo yangira inama ntabwo nasubirayo
warababaye
abantu ahubwo abantu nyine bajyayo nyine nkawe bitangira bite kubona n'ubuhanga biriya bintu n'ubuhanga ikindi kandi ikintu ngiye kubwanje ku kiti cyanje kuno mbibona rwose uretse ndako ndi n'umugabo ariko umukobwa wize karate umukobwa musirikare cyangwa umupolisi naba namwigerereza kuko umuntu ushobora kuba navuga ndi kuki ibintu utabishyize ku murongo niyo naba ntari bunamukoze n'urushyi akandi kuri rumugeri
uzaramukoze urebe aho n'umunyamahane se
ngende umunyamahane
oya ndakubaje naho n'urumunyamahane ukabutinya kwenderanya ngo batagukubita
oya ntabwo n'umunyamahane nkimara kubona ibyo ngibyo rero cyampaye n'ishusho yo kugira ukuntu mbyitwara mu buzima bwo hanze umuntu nazi ese ndako ntagiye naniyenza umuntu nazi ntabwo namusagarira
nanjye nivugiraga
niko abungana kose ntabwo ntabyo ubigenwe mwenjeje wowe nanguri muto yango ndakurusha imbaraga uganira karate nkaseba ndi mu bantu navuga ko nayindi mubiki babisaba kwitonda rero kuko umuntu wize karate ntabwo yiyenza ubusanga tuje ye uranamukubita akakwihorera ntabwo ahita ukubita ngahita akwadukira gukubite we yirwanaho nyuma kuri finale abona yuko utari kwizi nicyo kintu nabashije kubona murakoze
urakoze cyane ntacyo nubwo watinye ariko reka turebe yenda Solange ashobora kugutinya urukemera ugasubirayo Solange
ubwirira ahubwo nambwire istrategi
bakwiye kuko sidiro ngo urubatse
yego ndubatse ntabwo umugore wanjye ari umukaratika
iyo uza gusanga ariwe kandi waramukunze nyine umukunze bisanzwe bari kubigenza
yegora byari kugenda gute
yari kujya kubwira ngo nca ahangaha nkagenda nsasubiraje nasubije amaso inyuma
nonese
nabo nta mahane bagira
nonese
bagira umuntu ubashinze amahane arabeshya
none iyo umukunda hanyuma ugasanga ari umukarateka byari gutuma umwanga
tutarabana
yego
oya ntabwo twabana tutari abana ntabwo byakunda ereka buriya mu buzima ari ukuntu ushobora gusa nkaho ibintu byose bitajya ku murongo nk'uko biri ngombwa kandi n'uwo mukobwa hari igihe agira nka kamere aba afite nka kamere yo kutihangarira nk'ibintu runaka ibaze rero simbizi nyine uretse ko ntatekereza ko wenda abakobwa b'abakaratika cyangwa abadamu bawe wenda bakubita abagabo ntabwo ibyo nabihamye ariko kandi nanone mbizi n'uwo babana nyine yagira ukuntu nyine
abyitwara
mushatse ari umukaratika nanjye najya kuyiga ntabwo byakunda
wavuze ko utazajyayo wavuze ko utazasubira reka Solange akubwire yego Solange ijambo ni ryawe
arakoze cyane ubwo rero ni uko wenda bitazanamubaho gusa ariko abandi babyumva nkawe nabo ntabwo mbizi kubera ko akenshi bazagerageze nk'uko yabivuze abantu bayiratana ni abatarayize ahubwo nabikojejemo hari igihe ushobora kwikozamo ukahavana noneho ubwiyemezi bwinshi cyane uvuga ati noneho ngewe nize karate sha muzajye munyenga kandi akenshi kubera ko karate kwigisha gukontorora amahane yawe ntekereza ko abantu bagira amahane b'abagore akenshi baba batarayize kubera ko ahubwo amahane yabo arabacika amahane yabo akabacika ariko muri kare tubasha kuyakontorora rero arabiriye ibigize nta bagabo bagifite abagore ngo uvuge ngo nzagendera ko nzamukubita batazanyishyura kubera ko yize tekereza kuba ari ubwumvikane kandi buriya yareka mu kumvikana kurusha uko bya kurwana kuko kurwana ntabwo ari byo bikemura ikibazo
harakora yabashije ka indisipurine muramutse muhuye nayo mubigenza gute hari bijya mujya mubona mu bana mwigisha
kugeza ubu ngiye ntabwo ndahuriza n'izo kese kuko ngiye mfata abana batoya wumva hanyuma iyo ahandi iyo umaze gukora ntabwo wazibura izo kese rero ukuntu nkaho twakuriye twiga ukuntu bazihandoringa ukuntu bazikemura ni ukuvuga ngo barazifata bakaguhana bakaguhanira muri rusange nkabaha ibihano urumva twebwe ibihano byacu ntabwo wenda ari inkoni ishobora kuba ari za pompaje ishobora kuba ari ugusiba ukwezi ishobora kuba ari ukugenda ugasaba imbabazi uwo muntu ishobora kuba ari ukubwira ati tujye kugushyiraho abantu n'uwongera gukora gutyo bizaka rero simvuze ko hari abakina karate ngo byange kubera ya kamere yabo wa mugani uwo ariko ntabwo ayikomeze ahubwo ahita ayivamo hanyuma uwabashije guhinduka kuko nayo ishobora guhindura kamere y'umuntu iyo wayikinnye neza ukubahiriza amategeko yayo urahinduka ubashije guhinduka aragaruka ya mico nibakayirika.
Tureka tuse nk'abagana ku musozo twakira Eugene, ushobora kuba nawe wanyuma tugiye kwakiramo. Eugene, uranyumva? Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Nge merere muri Masisi muri Kongo.
Yego.
Imijyi wacu kabisa naho bibagayo nanawo n'umukobwa uri gukora karate.
Nibyo. Ese mumeze gute aho ngaho i Masisi? Mufite agahenge?
Halo,
uratwumva? I Masisi mumeze gute? Umutekano urahari?
Umutekano nawo ni muke, nta intambara gusa ntukwirwa kwiruka gusa.
Nyihangane. Ye, waruvuze ko nta mukobwa wigeze ubona aho ngaho i Masisi akina karate. Hari ikibazo wari ufite?
Nawe kabisa. Nasi kabisa. Ndi kubaza tu. None se mukobwa yakina karate gute koko?
Yumva nawe. None se Soranje ntabwo akubwiye ko afite n'imikandara? Yeze ku mukandara w'umukara. Oya rwose, ujya kuri Facebook uraza kumubona n'ifoto ye. Ushakishe n'ahandi uraza kubibona. Urakoze rero, ubwo ukomeze ukurikirana ayo makuru uzabibona. Abakobwa barakina karate nk'uko yabitubwiye. Reka ijambo, numuhe ijambo ryo gusoza. Madame Sorange, mu gusoza ndibaza ko mufite gahunda ya y'impeshyi muri makeya, nko umunota umwe nawe ntiwuzuye amasogota, mutubwire uko ababyeyi babigenza kugira ngo bazane abantu.
Murakoze cyane. Gahunda y'impeshyi yo ibivanze n'imikino myinshi, kuko umwana aba akeneye ibintu bimuhuza kugira ngo ataza kurangara. Ubu gahunda yacu izatangira ku itariki 29 z'ukwezi kwa 7, tuzajya dukorera ku kwa Saveri Nyamirambo, posite ya Stade Pele Stadium. Hanyuma gahunda tuzavanga imikino tradisiyoneli no kubyina bya Kinyarwanda, gucuranga na karate. Ubwo rero twakira abana kuva ku myaka 4 kugeza kuri 16, hanyuma abana bakiga kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Ababyeyi bose ni karibu, ubikeneye aramvugisha. Ababyeyi batangiye kwiyandikisha kandi twizera ko bizagenda neza.
Reka rero rwose mfatireho akanya ngushimire cyane kuba wongeye kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndizera ko hari benshi bashobora kuba bakuyemo bakize ubwoba bwo kuba bakina karate cyangwa se bajyana abana babo, cyane cyane aba bakobwa. Mwibaheza ngo mubavuze ngo nuko ari abakobwa mubareke bakine imikino nk'iy'abasaza babo. Babyeyi, ndabibisabiye. Ubwo rero mbashimire cyane namwe mwese abadukurikiye, abaduteze amatwi aho muherereye hose, abatanze inama n'ibitekerezo. Ngashimira abamfashe ku buhanga bw'ibyuma, Cornelius warufatanije na Nadia Taha wakiriye telefone zanyu. Mwakoze cyane, mugire kandi ibihe byiza. Kuri mikoro hano kuri Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
Radio Ijwi rya Amerika yabanye n'ibyo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabanye n'ibyo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. chayo yabani ikimizo chacho mukuterera igihugu cy'Uburundi yabani ikimizo chacho mukutangi cyambo mubanyagihugu yo yabani ikimizo chacho